Upoko te kaumāwha. Ka whakaorangia e ihu tētahi tāne tūroro. A, i tōna haeringa ki te whare o tētahi o ngā rangatira, he parihi, ki te kaitaro i te hāpati. Nā, titiro pū mai ana rātau ki āia. Nā, ko tētahi tangata i tōna anuaro, he kōpū tetere tōna mate. Nā, ka oho a ihu ka kōrero ki ngā kaiwhakaako o te ture. Ki ngā parihi, ka mea. He mea tika rānei te whakaora i te hāpati? A, ki hai rātau i kiki. Nā, ka mau ia ki āia, a, whakaorangi ana, tuku ana, kia haere. Nā, ka whakahoki ia kia rātau, ka mea. Ki te taka te kaihe, te kau rānei a tētahi o koutou ki te poka, e kore ia nei e hūtia ake e ia i reira pūano i te rā hāpati? A, ki hai i tāia e rātau te utu e nei kupu āna. Te whakaiti me te manaaki. Nā, ka kōrero tia e ia tētahi kupu whakarite ki te hunga i karangatia. I tōna kitenga i a rātau e whiriwhiri ana i ngā nohoanga rangatira. I mea ia ki a rātau. Ki te karangatia koe e tētahi ki te mārena, kaue e noho ki te nohoanga rangatira, kei karangatia hoki e ia tētahi he nui atu i a koe. Ā, ka haere mai te tangata i karangatia ai kōrua, ka mea ki a koe. Tukua he nohoanga mō tēnei. A, ka whakamā koe. Ka haere ki tō murirawa nohoanga noho ai. Engari, ka karangatia koe, haere, e noho ki tō murirawa nohoanga. Mō te tairawa mai o te tangata nāna koe i karanga, nā ka mea ia ki ā koe. E hoa, neke ake. Ko reira hoki koe whai kororia ai i te aroaro o ngā tāngata e noho tahi ana koutou. Ki te whakanui hoki tētahi iāia, ka whakaetitia. Ki te whakaeti tētahi iāia, ka whakanuia. Nā, ka mea ia ki te tangata nāna nei i karanga. E taka koe i te tina, i te haparāne. Kaua e karangatia ou hoa, kaua hoki ou taina, kaua hoki ou whanaunga. Kaua no ngā tāngata taonga e noho tataana. Kei karangatia no koe a ka whai utu koe. Engari, ka taka hākari koe, karangatia ngā rawakore, ngā hauā, ngā kopa, ngā matapō. A ka koa koe. Ka hore hoki ā rātau utu ki ā koe. Engari, ka utua koe ā te aranga o te hunga tika. Te kupu whakarite o te hākari nui. Ā, nō kā rungo tētahi o te hunga e noho tahi ana ki te kai ki ēnei mea, ka mea ki āia. Ka koa te tangata kaitaro i te rangatiratanga o te atua. Nā, ka mea ia ki āia. I ta kā he hapanui e tētahi tangata. Ā, he toko maha i karangatia. Ā, ka tonoa tāna ponunga i te haura o te hapa, hei mea ki te hunga i karangatia, haere mai, kua rite hoki ngā mea katoa. Nā, ka angarātau katoa ka whakakāhore ngātahi. Ka mea tō mua ki āia. Kua hokona e ahau he māra, me haere ahau kia kite. E mea ana ahau ki ā koe, kia tuku ahau kia whakakāhori. Nā, ko te meatanga a tētahi, e rima takirua ngā ōkiha kua hokona e ahau. Ka haere ahau ki te whakamātau. E mea ana ahau ki ā koe, kia tuku ahau kia whakakāhori. I mea nō tētahi, kua mārena tia ahau ki te wahine. He mea tēnei e kore ai ahau e āhei te haere atu. Ā, ko te haeringa mai o taua ponunga, ka kōrerotia ēnei mea ki tōna rangatira. Nā ka riri te tangata i te whare, ka mea ki tāna ponunga. Hohoro te haere ki ngā ara, ki ngā huarahi o te pā. Ārahina mai ki konei ngā rawa kore, ngā ngongengonge, ngā matapō, me ngā kopa. Nā, ka mea te ponunga. E kara, ko arite tāu i mea ai, ā tēnei anō he wā hitakoto noa. Ā ka mea te rangatira ki te ponunga. Haere ki ngā huarahi, ki ngā taiapa. Tō ia mai ki roto nei, kia ki ai tōku whare. Ko tā kukupu hoki tēnei ki a koutou. E kore tētahi o waua tāngata i karangatia rā, e kai i tāku hapa. Te utu o te meanga hei ākonga. Nā, he tini te tangata i haere tahi me ia, ā ka tahuri ia ka mea ki a rātou. Ki te haere mai tētahi ki a hau, ā ka kore e whakakino ki tōna pāpā, whaia, wahine, tamariki, taina, tuāhine, ai rā ki te ora anō mōna ake, e kore ia e āhei hei ākonga māku. Ki te kore tētahi e mau ki tōna rīpeka, e haere mai i muri ia hau, e kore ia e āhei hei ākonga māku. Ko wai hoki o koutou, ki te mea ia ki te hangatau maihi, e kore e mātua noho ki te tatau i ngā utu, mehe mea e ranea ana āna mea hei whakaoti. Kei te whakatakoto ia i te tūranga, ka kore e taia te whakaoti. Ā, ka tāwai mai ki āia te hunga katoa e mātakitaki ana, ka mea. I tīmata te tangata nei te hanga whare. Ā, ki hae i taia te whakaoti. Ko tēhea kīngi rānei, e haere ana ki te whawhai ki tētahi atu kīngi, e kore e mātua noho, e whakaaro, e taia rānei e ia me ngā mano kotahi te kau, te tū ki te riri ki tērā e haere mai rā ki āia, me ngā mano e rua te kau. Ā, ki te kāhore, i te mea i tawhiti anō tērā, ka tukua atu e ia he karere, ka mea ki ngā kaupapa e hauhia ai te rongo. Waihoki, ko te tangata o koutou e kore e whakarere i āna mea katoa, e kore e āhei hei ākonga māku. Tote koretake. Nō reira, he pai te tote. O tīrā ki te hemo te hā o te tote, mā te aha ka whai hā ai. E kore e pai mo te whenua. E kore anō hei whakawai rākau. Ā, ka ākiritia ai e te tangata ki waho. Ko ia he taringa ōna hei whakarongo, kia rongo ia.